You know what time it is.
You think your band what's happening?
From the drummer in the house. Big bang on the 1-2. Let's go.
Every time nigga who got a tell. No time na fuck up on a pimpin. High people nigga high, not too low. Muntu wanga palauka, not too low. Otherwise, you take wet choga ni your course. Ise kono kwet soga ni yoko sae. Hey. Ise kono kwet chokela ni yoko si. Hey. Ise kono kwet choga ni yoko sae.
Ruby sound.
Hey, yali kawa mtu wandi, but you know, we keep moving, keep pushing, we don't give up. Tommy drama in the house, let's go.
Tunga zibe ali real. Wafek kali sama vala jezi. Ya vomo kuk pachiko leo wino wita besti. Hey. Vomo kuk staba ulo wino wita festi. Kuzisunga cheweka mtu wanga ndiye festing. Na ala muapai na sila nchito ni mabuse. Na mapresha ndiye ya tupanga chongo. Hey. Na kubondi wa mbeke za sewe. Ngati suna pange planish na veve kulibi. Hey. Bagai wa pa stress na tujili. Bamuna buone kagama gelo ni bambili. Upala ukaweka pati usunga bambili. Kutila masi. Sisters, if I see gully, Sammy Billy. Nakamba coping on, otherwise, Nibambili. Vamenetti, my pitamo, put it up.
Every time, nigga, who tell? No time, na fuck up on a pimpel. High people, nigga, high, not too low. Muntuanga palauka, not too low. Otherwise, you take wet soga ni your course. It's a gonna quit soga ni your course. Hey, it's a gonna quit soga ni your course. Hey. Ise kono kwetoka ni yokosa.
Yari ka.
Hey. Ise kono kwetoka ni yokosa.
Hey.
Ise kono kwetoka ni yokosa.
Big bang. Mona kunti umfume nevalali loti pompa. Mono yu mwai chalelile kuwe mpompa. Bagai wa mahai kunotea balala sober. Bachipaka chelo job kwingi la mohada. Welcome to mahudu wabwela kwatu. Ndiye kwene kwenze mbili yojua matu. Babu shingu kukusari paso wako shapu. Kuno jesi mapita note ambako siya tu. Kuli bagai bachikata na bagai wao. Yokuri maslaya majanki elo futi na mayo. Mona ashtepu buza pani pari bana jo. Saita bagai vale paya mafulo. Ise kwe choka ni yokosa mune. Ngoshi ya chipale te wakapalwe. Ise kwe choka ni yokosa mune. Ngoshi ya chipale te wakapalwe.
Ipa boy kuntufuma yari kabo kulia kwa kabuare. Magai bada just gone next tumbo. Dang.
JPZ way yeah. Big G's.
Kisu music.
P.I.C. Kingzilla. His palace. What's going on? Mr. Pills, Tick, Dequan, Mega, I see you. But I see you too, bro. Shut up.
Yeah. Big Bang, what's happening?